yamde jeetati pawisilmaji capan tati ɗo e Dakar laamorgo leydi Sénégal yonti na wakkati nantinde on kabaruji ɗi.
Aïcha Sow
on calminama tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde bisimilla moon e jonde men kabaruji. Marok nelaɗo fedde ONU gam ko fate Sahara Occidentale Staffan de Mistura maya hande asetto Marok gam joɗade e hilifaɓe mum ko ɗum nantini dow ndiɗo kongol ONU e ɓeydude hen wonde eɓe gani yiidude e dariɓe diwan o fof e balɗe garoje. Burkina Faso e jonde CDAO yuɓɓintene janggo to Accra gam yewtude alhaali Burkina Faso, Mali e Guine. Nelaɗo CDAO to Burkina ne tawe hande to gadugo ɗum ko gila hanki. Mahmoud Issoufo ne anni yewtidde e cate mawɗe leydi ndi ko fati e laamu faddewngu ko ɗe jewte wallita CDAO e pellitte ƴetteteɗe to Accra ko fati e leydi Burkina Faso. Kettoni hen jantore Boubacar Boly.
Hoorejo leydi Niger kiɗɗo keƴuɗo hakkunde Burkina e fedde CDAO hawran e hoorejo leydi Burkina lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba. Toɓɓere haalaji maɓɓe sikke wala keyo alahaali neɓugo laamu faddewngu e ndeye wonno nde laamu ngun hani wattude e juuɗe civil en caggal woteji, sabu yo duuɓi tati noon woɗi yo ɗumni wonno ko saabi jeddi ɗindu. Kanko Mamadou Issoufou o yiidan e hoorejo gofenma Albert Widrago hooreɓe baale politique e tawti addiɓe fedde hawjinde woteji nantire seni e mawɓe diinaji e finatawa walliɓe Burkina e tawti jagotoɓe mawɓe leydi ndin. Neɗɗo fuule maɓɓe wodan ko wi'i ko haɓɓudi dabre nde CDAO dannoyta e le kawrital nde fedde anningal waɗude tati ndu lewru gallure Accra leydi Ghana. Keɓon faamude ke Mamadou Issoufou o tawanoma ko ɓuure jiɗɗiji ɗiɗi Burkina ga, o yi'i no rafi denagu ngu wori hannden kay ko hooreɓe leydi ndin e ɓiɓɓe Burkina kaaja tan tawa CDAO jaɓa woɗɗina Burkina Faso jukkungo fuu baawugo tampinde ɗum faa ɓura ni gasi. Boubacar Boly, Ouagadougou, RFI.
Mali civil goto malinajo gollonowo minisma warama to meneka funnage rewo leydi ndi rewda ɗono ko yimɓe jogiɓe kaɓorɗe. Ko minisma sakti on kabaru hanki ngo wargo waɗi ko jamma alkamisa taw ko yimɓe jolɓe e motoji ɓe ganditaka mbaɗi ɗum on baraɗo wonno ko e lawol faade to suudu safrirdu to joom suudu makko antirano. Libi seppoɓe kawri hanki to joɗorde suudu sarɗiji Libi to Tobruk funnage leydi ndi e wullitade sifa gurnam ɗam e loggogol dawrugol leydi ndi. Teleji kewɗi kolliti wonde seppoɓe ɓe natino e nder huɓere nde carkiti ɗum ha boni wullitanoɓe wonduɓe cekedele kañumen duppi ponoje. To Tchad jaɓanten guyka kopareje warka to suudu tambingu kuɓɓam Tchad hollitta tan ko nguya tampinɗo leydi ndi gila joni duuɓi. Ko ɗum nantini hoorejo fedde windiyankoɓe Tchad bernuji Sostem. Kettoɗenmo e fandu haala Isaac Dimanche.
Ce qui s'est passé
eyi ko waɗi ko no hulɓini e ɗum haɓni ete e ɗum hollitta ɗo leydi ndi tolniɗo e caɗele kam e ngaluji mum wonde e yaɓɓeɗi ina bonne. Mani mbiya leydi Tchad woni ko e jimani neɗɗo goto pellitowo ko wela eno welora. FHT koko meeɗi wondi jeyal kamɓe laamiɓeɓe ɗum ko guila e Idrissa Déby. Findinde ni ko goto e ɓiɓɓe makko ardinongal gollorgal laamu yankewal, wadde on paami gojo mabɓe ko wujjude ngaluji men sardi ɗum bonno ha bonno tawi ɓesguji leydi Tchad ina jokko e lumbadi e nder metti. Hande ko woni e wadde ko hanno ko hoorejo jagorɗi o kanko e gouvernement makko kala ɓeɗo to golle. Jagorɗo kalfinaɗo ko yewti e kabruji e nder jaydeji e laamuyankeji ɗi e wiidi lawol nen waɗa golle mum ete ɓoyota ma losko wonnogo e waɗede go joof, kono ɗum foof wona gongo. Ɗo tolniɗen hannde ɗo ko goomu goto woni INS woni e iccilaadi ina jagaɓe ina lamnodiri e ɓeɗo, kono goɗɗum ala hen. E yiyandi am noon caggal ko kalifi nawa ete kalifi o ko leydi ndi kala rendi ɗum alay saago ɓe gadda dalillaji laaɓɗi na
pigo caddenaɗi.
Seppoji kewɗi mbaɗi hanki e guure certude nder Espagne gam wullitade musiba baɗɗoto melila haɗaniyankoɓe Afrique naaɓe nogas e tato mayi hen taw ɓen guettotono ko nadde e wuuro Espagne wongo e wertango Marok to Barcelone, Malaga, Bigo, Saint Sebastian to Corogne walla ni ha e nder wuuro melila e hoore mum to bomare nde waɗi ɗo ujune yimɓe notima e erango moɓodiral gomuji yinnoɓe wullitade sifa ɗanle ɗe ha kay no konukoɓeɓe torlirta ɓe ɗanniyankoɓe. Parke mo pari resdi hanki ñawo toɗɗaɗo tefoore ko fate e kutorogol Pegasus e nder leydi France. Tedduɓe heeɗiɓe ko ɗo tonguɗen tigi kabaruji ɗi, on jarama e kettogol.